sizile kuzomemeza.
Kya kuba mnyama ezweni lonke ilanga la unyamalala imizi yosesulwi shall pass away, but my word, yes, will remain. Yagubonis, umhlaba wonke, ukuthi nginguNkulunkulu, uthi Jehova, heaven and earth shall pass away, but my word, yes, will remain. Yakubonisa umhlaba wonke ukuthi nginguNkulunkulu. Hey, angikhona umhlaba ongakabibikho. Ngawuphisekela ngeswi lami.
Thank you.
bless you.